Hey. Basvuke ekuseni shaye marathon baba siphume gasi. Basibheke down isikhomba phezulu siphume gasi.
Doza kuhlangana njaya. Sebefuna ukwazi ukuthi ubani ophethe gasi. Wozani nga one izomkhombisa. Nihlangene ngendaba yini sikhombisa. Sibone maphepheni base siflopping. Sivele gasi amajimbo sabhula inkasi. Njengomzansi magic ufuna ukwazi drama. Bathi game tough akasakwazi ukubhala. Ora siyeku rap sokufatela ba under pressure abanye sebezama itress awukhandi cash awusakwazi ukukhokhire uye gas baba ingazi shy mess ngibili rafa nozofungena net
angikhohlwa la siphuma khona la sizalwa khona baba la ngikhule khona la sivuka khona gazi la siphile khona ila sifunde khona ukuphatha imali namasosha gazi wena uphuma gazi wena uphuma
ekasi choma.
Hey. Sho, ha, atshela mina uphuma. Asiphume gas baba. Asiphume gas baba. Asiphume gas baba. Basivuke ekuseni shaye marathon baba, siphume gas.
Siyagijima.
Basibheke down isikhomba phezulu. Siphume gas.
Usongekho wena.
Basivuke ekuseni shaye marathon baba, siphume gas.
Yesapha kusini athi.
Basibheke down isikhomba phezulu.
Kuthangit labafana basaza, kuthangit labafana badzwana. Nganezi labona uvabathini, abantwana mabesibona bathina nilokishi. Abazali bathi laba baphethe inhlonipho, basho thina oguluva ngempela. Asiphathule lokishi ngoba thina sikati lokishi. Yizo yizo bungakanani. Buka manje ukuthi ugroova nabobani. Ngoba siphethe kahle. Okusho ukuthi nawe ungayiphatha kahle.
Angikhohlwa la siphuma khona. La sizalwa khona baba la ngikhule khona. La sivuka khona gazi la siphile khona. Ila sifunde khona ukuphatha imali namasosha. Gazi wena uphuma. Gazi wena uphuma.
Ekasi choma.
Hey. Sho, ha, atshela mina uphuma. Asiphume gas baba. Asiphume gas baba. Asiphume gas baba. Basivuke ekuseni shaye marathon baba, siphume gas. Basibheke down isikhomba phezulu. Siphume gas. Basivuke ekuseni shaye marathon baba, siphume gas. Basibheke down isikhomba phezulu. Fume kasi. Yes.
Look, yeah, khuma isiphetho la. Yeah. Ilogishi le. Ayazi amagetho amakasi kawufela.